ngurdang fulbe.
Joni njahen Benen tong lekol uditi ende yontere do, kono chukaloi udukoi nangali lawol jandengol, taskama paikoi no wasi jande lekol tentinika koto li fulbe. Sahada tukulibali nultondirado vewa fulfulde bembereke wuro jayango kadiwa alborgu, dunko ka rewo Benen neldien jantore edewo alhali.
Jangino sukabe, elati hune kosadi de fulbe. Men bosake men yama getale umenun acci ko fulbe yida hokkugo sukabe mudun jande
dulle fama non wodi goddum horaki to hana jande
dulle jawdi bane jawdi be godi dum anibe jida nyangoni woni
anna buna anna kan wacci en ko kata sukabe meden jande
dulle jangugo sukabe fulbe e juwati fe bo daga ko himbe batata do jangube nonun kanko Umaru Suyano olati chef d'arrondissement buka de commune kalale o holli o witti bo o latori mawdo janginde cuko hon petto
du gatta dari mi la waino ko nindo den arande faane non non ko ninde gan arande be biyanno ayke be fulfulde wawta ko jangi hebi goddum faane wobbe nan e watti hakkilo ngodon ngode hore mudu babilabe nu woni fantay acci ko jangire yata
paytoji nabo woddugo jangide e gureje fulbe kan acci sukabe fulbe jangata sanne non non kanko jonguro bemberke piado bubaka yero bati
fulbe jodaaki sese jodaaki no kure wore fulbe battaaki dugga num battaaki to jangilde woni atay di daba ngai fulbe boto ummake e gamwa sotiru ya to baytoji chukon kon kankon bottete yare e dura e durne
ko bawe mbo jalo den dum fu ga heba fulbe bo ya hajande moy fu hokki jojje mudum
hanwa e fubit ne hakkiloji meden no hande mo kay chuka mun jande fu a torum wado
mi elanwa pamube ben tinno waliya be fama e ben bo na wuntina dum itinaado lawo jande don on kanum bo
jori kan shayni tinno den jangube yi sedda tinno walita be jangabe
hanne hanwa cippa gaaji ma gattiya biya jande to jangi o wittinan gaaji o wittinan du ko buri gaani de wuro wattan wuro maada du ko buri gaawi
Musa Machu jangino de jangide mawne ne sire bemberke e ela getale haba ania watta jawdi e gite do sukabe jangobe fulbe
ba ngodo sukabe dido ba goto gorula boduta anni fu watta sinton gatta mo jande sebo tasinoda munyabu nyande cede
Umaru Suyano chef d'arrondissement buka ola atori mawdo jangide chuko mpeto mbeji
gorudo sukafu debbo non gorko non o watta suka o jande gan jande tin horani e ladde heñi en keta de moyde ladde heñi en keta tuluyde jande ne won non tewen gida hande sukaye meden rappe de labe pasofu hande wa jangine sukaye meden
jonguro bemberke bubaka yero holli no maho jangide de to fulbe woni acca nu sukabe ben jogo jangide ne
gaminani e wi'e fulbe bo wadante nokkuje mum diyan wade dum jangilde wade dum lokotoraare wade dum mi nana e dum bate ni kan radio
dullere jangino e sukabe fulbe e lati toira ko semidi sanne handi kambe latibe mawbe genni famawbe gureje meden habba ania be dayta non noynum be ballita gan heba wi'e sukabe fulbe bo wawi jangi
sahadatu yakuba bembereke vewa.